California.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
Flex on it.
DJ Yakiro, you already know what it is.
Twenty so much in Japan, unapatwa. Mwana mwamuna bakamba. Mbuya bakonjevenze bana kutea sina njavele muteke ntifaini mwana. Tiongwenze unangalila na tifaini. Wendo kula mamansa kwa nanaini. Elo kukula wenzo kula fedi eo thini. Natabwa na matenda yana kupaya naine. Bangani chite understand ni bangono. Unani mvesa mwene chimvekela. Kulusa mwana pene ni kali mwana mungono. Solisi ni napwele pene unatwala. Nenze kukawe kukusakilila ya mankwala. So chifu kwa cheni na chetwa kubwela. Bantu wani sontafi kumwa tintine na paya. Because of death I'm now kote satanisti. Nikangi wana kuenda mpublic. Ati mwana sanga feso ndia anapanga kimiki. Apaya mwana mfaka kumusiki. I wish unga kambe clouti kumvele. Ati nisile ni badatini bakaele. Manjolo ni bwele kumanda sukamba. Infasunga pempule isia na nakuchele. Waendo kalipe kusiba no kamba. Waenda noni itana kodati mwana wanga. Once it's a gaffer but not in this way. Sembona kwansa kote nangunten. Yes, ipeni kamba nili mpen. I am a test ni kwile nipifa kwa insane. Elobe muni chita accuse ya just play. Na imwe mukapite musempen. Nisiboli yapi uko kuheven.
Mwana wanga sinjuti ya kukukonda. Lelo ndimati kuonse. Ndiwe mwana wanga. My little angel. Heaven has gained. And I'm in so much pain. So much pain. Mwana wanga. I won't forget you. You did not go alone now. You took a part of me. Uko kwe ulili. Uzibe, I'll always love you. Will always love you.
Neze ina pinga nzaka kuuza. Vintu vene nina pitamu pakuti ubatu. Manja suna nileke kutini kambe. Olobama kamba nivasi kola pansi. Mai wakonza musisilika buanji. Fonya zaka ntumila buanja. Timwana wanafuna polonia kana mabanzi. Wenzo chita watuala wapola. Nangupe unatuala nenzo siwa usapola. Infa yako ni vambili vene ya nipunzisa. Yani sibisa bantubali unafeki. Na bantu nenzo penda kutini banzanga. Ninatapwa nooneka na kumanda. Nalusa mwene ninalusila mtala. Mulungu wanga ache pesa mwana. My photocopy. Awe enze ifupi ya koloti. Mipremisu yo mother sasa lila futi. Ndabanga titifundula no zambo nkala cutie. Nanguba pitilizo ni chita akusi bantu. Believe you are just know that your daddy loves you. Banga ni chite understand ni bangono. Unani mfesa mwene chimvekela. Kulusa mwana pene ni kali mwana mungono.
Mwana wanga, sinjuti ya kukukonda. Lelo ndimati kuonse. Ndiwe mwana wanga. My little angel. Heaven has gained. And I'm in so much pain. So much pain. Mwana wanga. I won't forget you. You did not go alone now. You took a part of me. Uko kwe ulili. Uzibe.
Mboyo wana matezi ya Javenzo ntumi la phone. Ati mwana wako wapwanya mbari ya kumu.
I will always love you.